sanga ni rumugeni uwaragenda wana kibagira umu sanga ni rani kishimo umu kwena wara mitakuye umu kwe tutano Kibagirane amwe n'umwami wacu tuzaba turabage ni na waru mukwe Nishimiye kubagiye kurushinga Bazabane ubudatandukana Ubukwe dutano misi Ijuru naho tuzabutaha Kibagirane amwe n'umwami wacu Tuzaba turabage ni na waru mukwe Ubwo bamaze guza ibiganza Inako bombi bamaze kubume Bazubane mu byo bakora byose Bashimiria bahuje Ubukwe dutano misi Ijuru naho tuzabutaha Kibagirane amwe n'umwami wacu Tuzaba turabage ni na waru mukwe Tinze urugamba Nikona kwe tuzaki magira Ukiza fugati kaze wageni